Adamu ule malala kampuni ya vunanjiwa kukuzimba mdumu guwa mafuto wa ukuwa eho imawa na Uganda kutuki la Dar es Tanga mguwangi ya Tanzania angine ya ECOP. Tatu wa mkono kundagano na ekitongole chi industry enhancement center na ekigende lorecho kubangula abantu abalina business center noto no abakola gana na ekitongole chine cha ECOP kungeri jabasanyo kutambuza mwemi ni mjiawe mungkola gana ya wane ekitongole chino cha ECOP. Daisy Nabuwe Kengo na yakulirevi ya mateka mchitongole cha ECOP agamba nti ndagane no tukidua ku egenda kutobaze abantu bana abali na business center noto no kufuna obukugu obwetagisa na dwa mirimu ejenja ule jikolewa mkawufuwe wukusima mafuta Nabuweke hatukuli denti abantu abawele adala kenda abakola business center noto no beba subirua okuganyuwa munteka tekena
omudumo guno kugenda kuba gutambuza mafuta na tumanyi nti mukuguzimba twetaaga enkolagana awamu ne small medium enterprises SMEs mu Uganda okolagana na fee kati ekifo kino ICA Industry Enhancement Center tukolagana nabo era tusayinize endagaano eyokulaba ntukolaganira wamu mukuzimba mukubangula aba small medium enterprises obategeka okubeera nga basobola okuweereza obulungi ekitongole kya East African Crude Oil Pipeline kubanga nga bamanyi bya mafuta byetaaga obumanyirivu bw'amaanyi twetaaga obwegendereza obw'amaanyi ebintu bya safety bikulu nnyo gye tuli so okubangula okwo kugenda kubaana naffe tugenda okwegatta ku Total ku Uganda National Company ne ku Sinok abadde batendekera wano small medium enterprises